nyembamba suri. Sikia hii, nimepita kote 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 ananipamba. Nimeenda kote 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 ananipamba. Shika kamsho aache kudinda dinda nami nampenza kamsho ni wengi wanitaka lakini nikalenga kamsho aache kuogopa bubraka namtaka kamsho ni kweli ananibamba lakini sitasema kamsho aache kuogopa bubraka namtaka kamsho aache kusepa sepa nami namtaka kamsho aache kusepa sepa nami namtaka kamsho anipe penzi lake nami nitashika kamsho aache kudinda dinda nami nampenza kamsho ni wengi wanitaka lakini nikalenga kamsho aache kuogopa bubraka namtaka kamsho aache kusepa sepa nami namtaka kamsho aache kusepa sepa nami namtaka
nimepita kote 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 ananipamba nimeenda kote 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 ananipamba 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 ananijaza ananijaza
Shakira kikucheki mina jawa na mafikira reale mamba do weni bikira makosa tu umejawa na hasira kama prof wako mini medata sijui lini utanipa madakika ntoka mbali kwako bado sijafika swali nje ni kweli utajipa natuma text na ndani kwa speaker songea hapa wacha kushtuka ni mimi raka bado nakuita life ni hivi na kupanda na kushuka ni kweli girl unamuvuka Shakira nikikucheki mina jawa na mafikira reale mamba do weni bikira makosa tu umejawa na hasira kama prof wako mini medata sijui lini utanipa madakika ntoka mbali kwako bado sijafika swali nje ni kweli utajipa natuma text na ndani kwa speaker songea hapa wacha kushtuka ni mimi raka mimi nakuita life ni hivi na kupanda na kushuka nimeenda fwa Kisumu City nimeenda fwa Nairobi pwani nimeenda fwa Busia boda nimeenda fwa si aya pacho ah.
Nimepita kote 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 ananipamba nimeenda kote 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 ananipamba 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 ananijaza ananijaza ananipamba ananipamba ananijaza ananijaza
sikia we Wanafraia tukikosana kila si kuu unapenda kunizushia kama buu unafanya kunikimia na wengi ne unafanya kuwachekea kama mi unataka kunidondoa kama kuu hautaki kunikongoa kama penzi kama penzi pesa kujidanganya kama penzi kama penzi tinga kujidanganya hipo si ku kinitupa mimi tanikumbuka hipo si pu hipo si pu weta nitafuta hey.
Nimepita kote 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 ananipamba nimeenda kote 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 ananipamba
Serikali.